sono na emkwano kwebo bosiga tezino manze mabazo nolya sifayo mutima gwange kugoweka nasala omwentyo kale nenyumiriza mulunaku penetula nti mkwano nkwagala gwenza talina bwendi naye mama wetewafana nono eyankubira tiwezibula ssebo todaka
suubi lyange jangwolesange tofayo biru yange wekuwakuze nkola nolyako kinsanyusa babijana tofayo biru yange wekuwakuze nkola nolyako kinsanyusa
Jakutala moduka ononye switi olonde mu design yekubye yona biru yange neyamye nobuganto high heels kukulina obo nolicho ndabe ngabwe wesaze esanyu lirijulo kunzita wendiba nampedemu zenchimanyiti oliba ompanirire gwe tolinduka nafuna omulungi omwesigwa
suubi lyange jangwolesange tofayo biru yange wekuwakuze nkola nolyako kinsanyusa babijana tofayo biru yange wekuwakuze nkola nolyako kinsanyusa
chintu chimuchoka mutima kwa mkwano newe nani obubi tewansulawo omwala watyo tasangika kale wadde ntono nyo elia kwezo manyicho wa mukama wano weyankomya gasiri wa mugaga vyomene